Hey yo people, this one is the Dancehall Pele, the voice of Supermarkers, and definitely you're listening to the Bandits Mixtapes. What does your beat, you can't sleep?
It's
Kill P5.
Check it out, baby.
Jaja, you pretty. Jaja, you're pretty, baby.
I saw your love give me fever. All the time you come up and the shiver. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn bad man to singer. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiwango kusina. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanya mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, baby. Mchana kwa siku, baby. Tufanya mavitu, baby. Vitu, baby. So take as long up a wine.
Jaja, you with the jaja. Jaja, you're pretty, baby.
I hope you know, say, this you could say. Where you got it for back, they make me the quick. Baby, quick. Kangu pake wese, nese. Zame ndani narungu kumredi kipepepe. Kipepepe. Ooh la la la. Your body fine, no me you want, you blow my mind.
Ooh la la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
So take this long up a wine. Jaja, you pretty jaja.
Jaja, you're pretty, baby. Kanyaga, wasi wa shobo kudandia. Kanyaga, klabu gomba umbabia. Kanyaga, slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia.
Kanyaga,
usushi.
Kanyaga,
mashemu fake.
Kanyaga,
nuksi.
Kanyaga,
udada dek.
Kanyaga,
mawifi.
Kanyaga,
paka ma ex.
Kanyaga,
nikrosi.
Kanyaga,
oya kanyaga.
Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga.
Kamu nalicheza zangu.
Kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku.
Kanyaga, kanyaga.
Yeti kidaku daku.
Kanyaga, kanyaga.
Wajue izi namba chafu.
Squeezy watu wana taka mani. Sami kimu itaku posti. Kanyaga, kunitumia ni picha pigo gani. Eti basi denku posti.
Oh yeah, yeah. Kabisa rusi kuchanga changa. Wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda. Eti kuchangie kodi kwenda kupanga.
Kama butila mugambo. Wafuruga mipango. Wase wa insta michambo. Eti baby ni unge bando.
Uzushi.
Kanyaga.
Mashemu fake.
Nuksi.
Udada dek. Mawifi.
Kanyaga.
Baka ma ex.
Mikosi. Oya kanyaga.
Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga.
Kamu nalicheza zangu.
Kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku.
Kanyaga, kanyaga.
Yeti kidaku ndaku.
Kanyaga, kanyaga.
Wajue izi namba chafu.
Asaleo.
Usiku watulali. Kuna kesha kama popu.
Leo, leo.
Tena wape na bari. Kama waopaka simu wako.
Leo.
Usiku watulali. Tunakesha kama popu.
Leo, leo.
Tena wape na bari kama wao paka simbo
Asa timba timba timba
Timba
Wanangu timba
Timba
Wagula kushoto
Timba
Kula kulia
Timba
Asa timba timba timba
Timba
Oya wauni timba
Timba
Kapona sikele
Timba
Chicha kabisa kele
Timba
Stepping on the club, the girl and whining to the top. Me love the way them body going on. Bang, bang, bang. Up in the rave, the girl misbehave. And the man them be like, yeah. Bang, bang, bang. You like me, I like you. You want me, girl, I want you to. You like me, I like you. You want me, oh girl, I want you to. Bad girl, me digging this. Your thin bad girl, you are the wickedest. Bad, wickedest. And the way you want, girl, you finish it. Girl, I hope that you date me, cause you captivate me and you activate me.
Oh, love.
There's no debating, girl, don't keep me waiting. It's a five-star rating.
Aya tende tetem, oh, mama tetem. Tipo tipo tetem, oh, mama tetem. Aya tende tetem, oh, mama tetem. Shuka chini tetem, oh, mama tetem. Aya tende tetem, oh, mama tetem. Tipo tipo tetem, oh, mama tetem. Aya tende tetem, oh, mama tetem. Shuka chini tetem, oh, mama tetem. Katota kamenoga, oh mama. Nakapandizi za pukoka, oh mama. Nakapandisha boda boda, oh mama. Nakichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, konki, fire, moto, liquidi.
Aya tende tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya tende tetema, oh mama tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema.
Muko for more kick the oh my lodi, lodi. Zanku we rete your body. Ari kese bi oba, ari jo gojele. Chala gai die, mi fele mi mo fe mu bele. Shere mu bele, mu fe mu bele. Mu chaye tele, mo mo gule fo mo tu bele. Kwe kao se mole, oya macho se mole. Mo niko macho se mole. Tu bang, kwe sa kuku kwe bote, macho se mole. Na bili kam wili, kako rojo rojo. Na kafundi, kanavo tafuna mo ogo. That is to say, where it wale. Bito tishene lo wo wa, omane ja wambre. Aye gege, jo mashi jeje. We shut up for damn good, she look you on the fed your town by your missile to for some movie she shed. Tell me back to your microphone, I'll put you for
sure. Oh, mama tetema, tipo tipo tetema, oh, mama tetema. Aya tende tetema, oh, mama tetema. Shuka chini tetema, oh, mama tetema. Aya tende tetema, oh, mama tetema. Tipo tipo tetema, oh, mama tetema. Aya tende tetema, oh, mama tetema. Shuka chini tetema, oh, mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator.
Tetema,
kama mwizi kakupiga ngata.
Tetema,
mwendo wa kutunga kupepeta.
Tetema,
chini nikipuliza tarumbeta.
Asa woza, doza, jeza shogoroza. Kufachali kama mende.
Maria Rose, poza, tungiline goza. Twende ni kupige nyembe.
Okay.
You make my mind go polo, polo, polo. Ukinuna tunye toro, toro, toro. Sani pesa digi digi,
wash.
You know ya digi gigi,
wash.
Funga kibindo mkwiji kwiji,
wash.
Nikunyonge kazi gizigi,
tete.
Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, shuka chini.
Canceling the baddest and the maddest DJ, you don't know say.
Sinzima, toto mpe funguo za bima. Kanitua bongo nimefika mpaka china toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dina ye. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kanavo yuko taka mawa sama.
Kwa kwiri kwiri siko pesh. Na mupa mbiri mbiri sina break.
Sina break.
Na kadundisha mwiri kitenes.
Kame ni kiri kiri imara kesi. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Sugua. 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 Sugu, sugu, sugu.
Mama we.
Sugua. Sugua. Sugu,
sugu. Tafenda pini pini ama kitoto. Kupe kwa chini chini ama kwa ngoko. Goli sabini pini ama kimoko. Chinga mwingini, nini yoni boko.
Okay.
Udi, 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 udi. Katatoka kukudi, kudi, kudi. Udi, mudi, mudi, mudi. Unavyo katafuna kama fudi.
Katoto
yani do salale. Do salale. Nakapazishi kambale. Kambale.
Kibidu bidu.
Oh bidu.
Pinu pinu.
Oh.
Yani nakachimbu chimbu.
Oh.
Dambani kabandu. Napenda koni, kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikuchumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
You must see chocolate monster. Soon I contemplate on that. And baby better ride for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river night.
Asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Chua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila meniba mama. Tuwafunge kelele. Ana wanao.
Well, remember to follow DJ Kayslyn right on IG at DJ Kayslyn, Facebook handle at DJ Kayslyn, Twitter handle at DJ Kayslyn.
Sura yake mtaratibu, mwenye macho ya aibu, usahau najaribu, ila namkumbuka sana. Umbo lake mahibu, kwenye maradhi alionitibu. Siri yangu karibu, bado namkumbuka sana. Alionifanya silali, jua kali, nimtafute tukale. Lakini atakujali, darling, akatekwa na wale. Alionifanya silali, jua kali, nimtafute tukale. Ila wala kujali, darling, haka.
Tampata wapi, kama yule nampendaga sana. Tampata wapi, kama yule nanipende sana. Tampata wapi, kama yule nampendaga sana. Tampata wapi, kama yule nanipende sana.
Hey yo people, this one is the Dancehall Pele, the voice of Supermarkers. And definitely you are listening to the Baddest Mixtapes. That is your DJ Kayslyn. Well, remember to follow DJ Kayslyn right on IG at DJ Kayslyn, Facebook handle at DJ Kayslyn.
Ai nyota, nyota ndo tatizo langu. Ai nyota, mpaka nalia peke yangu. Ai nyota, nyota ndo shida yangu. Nyota, umenizidi wenzangu.
Alidanganywa na wale kwenye pesa nyumba gani. Ikafukwa kunijali aka nikimbia. Alidanganywa na wale kama pesa nyumba gani. Niungaunga kunijali aka nikimbia.
My heart can never turn the light. I know you love me and the love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the cool, I will die for you. I swear, who sit is your name? Oh, I know bigger.
Lelelele,
empty coochie fire. Cause you see how I toys. Oh, baby. When it can't turn it off.
Lelelele,
look, no go, baby. Cause you see how I toys. And I want them to know.
Oh, yeah, hey, hey, you're the one I love.
One and only.
The one I want.
Yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Ooh. Quarantine. Okay. Quarantine moves. Yes, quarantine. On the left, to the right. Where? 1, 2, 3, 4, then 5. Okay. Nay, nay. That's right. Where? Do the wacko jacko, now slide. Now, show me quarantine. Hey. Quarantine. Ooh. Quarantine moves. Yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Ooh. Quarantine. Okay. Quarantine moves. Yes, quarantine. On the left, to the right. Where? 1, 2, 3, 4, then 5. Okay. Nay, nay. That's right. Do the wacko jacko, now slide. One clap, two claps. Shingo, fanyo na itupa. Inama, inoka. Kiuno, kamo na kisusa. Sometimes na boeka. Nanuna na cheka. Weekend ni vibweka.
Mitungi tunapomeka.
Now, show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine. Okay. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5. Okay. Nay, nay, that's right. Do the wacko jacko, now slide.
Okay, stop. Take a selfie. Insta, Snapchat, cut your post it. And then drop. Keep your cozy. Ringa, ukomeshima, be toasty. And then run. Run, run, run. Hello for time. Turn, turn, turn. 20G.
Now, show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine. Okay. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5.
Nay, nay. That's right. Do the wacko jacko, now slide.
I can transform your robot. Nigga control car remote. Your hands. Your neck, now round and round and wait.
Ooh. Mara TikTok.
Don't rush, don't rush, don't rush.
We challenge if you're me too.
Don't rush, don't rush.
Quarantine yangu mina machizi.
Cheesy.
Niku party, no singizi.
Ukisikia
tangawizi. Tunasogeza nyungu ni mafukizi.
Ama adiva, ama adiva. Wala, wala, kakwa madiva. Ama adiva, ama adiva. Wala, wala, makida kida.
Now, show me quarantine. Quarantine, quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine,
okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five.
Nay, nay, that's right. Do the wacko jacko, now slide.
Fuck beat, fuck beat. Kitchen session, fuck beat. Knife beat, spoon beat. Kitchen session, dishes beat.
Ushingekwaga na mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. My darling, I need you now. Uwe na mi haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wanakwena. Oba sijilegeze, ni kubebe mbongoni. Deka ni kudekeze, ni kutunze kama mboni. Wakija wapoteze, nifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Uwaba mijo, ululu. Oh baby, asa cheza ni kone. Uwaba mijo, basi cheza na mi.
Mujongo mwaro kwa hini. Mchungu kiuziwa, same mara sabini. Uo mzungu siachalewa. Kependa juwa majini, kwenye ufungu bareniwa. Kumbate baridini, kwenye tundu kama njiwa. Uyo wangu mio makoti usini jela kibiriti.
Asawe.
Benzi likage ukachuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe.
Nipatie vya kita nani nipe paka kwenye kiti.
Asawe.
Ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti. Koba sijilegezi ni kubebe mgongoni. Kita nani nikolezi kwa mnyunu ya kingoni. Kisha nibembeleze nirudisha utotoni. Weka mate niteleze kama nyoka pangoni. Oh baby, asete nsikitoko. Oh banwecho ululu feni. Oh baby, asa cheza nipone. Uwaba mijo, basi cheza na mi. Nataka kucheza chura na ingali umesimama.
Inama, inama.
Asa onyeshe.
Inama, inama.
Unacheza.
Inama, inama.
Unataka maji ya kisima na mwoga kuchutama.
Inama, inama.
Embu onyeshe.
Inama, inama.
Unachotaja.
Inama, inama.
Unataka kupiga deki wima umesimama.
Inama, inama.
Embu tuonyeshe.
Inama, inama.
Unapigaje.
Inama, inama.
Si unataka vya puru tebo sambuna unajibana.
Inama, inama.
Embu tuonyeshe.
Inama, inama.
Unalengaje.
Inama, inama.
Ukudekeza kama
oya wanangu wakigo. Nipeza mbezeyo kome bano.
Now you de make me sit down de sing this song. Dala dala. You come de make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want them I go give you more. Jara jara. Today today you go give me love. Sawa sawa. If you walk on my Benz, na madu. Wanna paka, wanna paka, wanna nita. Esa. Burn a boy, ita tequila se. Wanna paka, wanna paka, wanna nita. Esa. Now see if you walk on my Benz.
Konde boy.
They call me burner.
Platinums.
Now you they make me sit down, they sing this song. Da la da la. You come they make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want them, I go give you more. Jara jara, today today you go give me love. Sawa sawa, eh eh. Now see if you walk on my Benz, na madu. Wanna paka, wanna paka, wanna nita. Esa, burn a boy,
kata kila sehe wanapaka mwapaka wananita
Esa
nasifiwa kwa mapenzi na mande
wanapaka mwapaka wananita
Esa
konde boy chata kila sehe wanapaka mwapaka wananita
hey. Adekaburu kwa mandera rudi kwa bibi kinondoni ambalulu kunja dela mwanangu kiki simuoni aje
aina mama
mama
ainuka
baby shot down
aina mama
Onyesha ulivofunzo
Ainama
hey, Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Ainama
hey.
Shika ukuta hey,
Ruksa kutunza hey, So sura so shepu Mini kimona tabani Hivi sinura sepetu Ama ni mwite jina gani hey, Baby gaya badikila Mwendo kama katapila Migu ya pombe tequila She the best in my mind Mamuto bakongo kabila Madongo lunyamila And she so sweet vanilla She the best in my mind
oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby Tena mwepese kyo kwa bedi Adekaburu kwa mandela Rudi kwa bibi kinondoni Ambalulu kunja dela Mwanangu gigi simuoni Aje
Aina
mama Mama
Ainuka
Baby shot them
Aina mama
Hey hey hey
Shika ukuta
Onyesha ulivofunza
Aina mama
Go down baby
Ainuka
Give it to them baby
Aina mama
Hey hey
Shika
ukuta Ruksa kutunza
Oh you got them Soto nyaukoli Anakimacho mlegezo gololi Katika game Funga two goal Atumaliza kimchezo high goal
Kirima Kirima Baby kirima kisima kisima naingia kisima nizame mpaka chini ebo yani katoto kachafu kama bata na mimi nakafanya ndafu na kanata
salamu zende kwa wanjara doni mashaki tasa kwenye bunyeru wambie simba kacharara anataka msambwanda kwa bukujeru aje
aina
mama
mama
baby shut up
Making money was the plan, yeah. I'm gonna get a bad jagabana. Girl, I always are you down, yeah. Anytime that you're feeling down, yeah. Mama say, girl, make you settle down, yeah. Tell her, say, I don't get you down, yeah. With the smile, make you know the frown, yeah. Say, no one can put you down, yeah. So me sing, say, win, win, win. Win, win, win. Be good, eh? Win, win, win. Girl, I always are you down, oh. Anytime that you're feeling down, oh. Mama say, girl, make you settle down, oh. Tell her, say, I don't get you down, oh. With the smile, make you know the frown, oh. Say, no one can put you down, oh. So me sing, say, win, win, win. Win, win, win. Be good, eh? Win, win, win.
poverty. We get the mansions and property. Where your baby stand properly. They must play this one for every party. Yo. Them they talk say I no go school. Them they talk say I they follow you. Some people say I they bobo you. But you love the way I combo you. Oh. Win, win, win. Win, win, win. We go dey. Win, win, win.
If I no like you, then go.
Win, win, win. Win, win, win. Win, win, win.
If I no like you, then go.
Talk to you, I love you, my baby.
I love you, my baby. I love you, my baby. I love you, my baby. I love you, my baby. I love
you, my baby. Katika, 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 katika. Nina midadi kaya rumba, kima okata kinyonga. Kufuko nina mabumba, lungundi chili na sumta. Yani bo 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 bo, kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de 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 de, kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time, mi uno feni kunata. Tena jifunge na ngata, zile na kibao kata. Baby girl dance for me one time, mi uno feni kunata. Tena jifunge na ngata. La 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 la. Katika, 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 katika. Katika, 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 katika.
Yele kachotoka ni kako ni mbingi. Kame kazika ni ngingingi. Nyuma mbwi kako mwimbingi. Kana misifa shangingingi. Lika vizia kitambo. Leo kame nasa chambo. Kapakia na mgando. Kajegeje karambo. Kana michezo mgoma nisindi mbali zombe. Jangome, yani kana niko shaga ro o o o, pagana si mama de 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 de, kaki tingi shago o o o o, bola o na tembea, yani swazi kutembea, cheche mena cheche mea, yani ati na ligia,
katika, 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 katika. Katika, 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 katika.
Maumivu na ugulia, mwiba ukizama na hisi mateso. Utamu na ngangania, ndizi kwa nyama na pata mchecheto. Na kuna nazi kwa mkongo jo, na unga mchuzi wa soto jo. Unola rosti rojo rojo, mikunjo flani wa bogo jo. Kibao kata tenteme, teteme, kilingeni kuzama uchutame. Uwezi pata we mpaka usimame, haichagui mbamba mnene.
Nikalaze kwa baki kitanda, nikachezeshe samba. Nakalibu na body kinanda, tunguli zimeni bamba.
Katika, 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 katika,
katika, katika, katika, katika, katika, swali susa na kula, fanya wainama, kisha rotate, tuwakunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti.
Shinda beti.
Tuwaonyeshe sinema wakina feti. Asajo, nijo.
I like it.
Wena tancho godo.
I like it.
Kajinkolo jipolo.
I like it.
Kono la soto jo.
I like it.
Baby jo jo jo.
I like it.
Kajinkolo jipolo go.
I like it.
Kikupa jo godo.
I like it.
Kono la soto jo.
I like it.
Oh yeah, shinda beti.
Nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu
kwachu kwachu.
Nichanganye waone niwe fiatu fiatu.
fiatu fiatu.
Ili pensi walikome wa shakunaku,
shakunaku.
Hey, baby son kororo, kerewa, naija,
soko soko.
Asa numboro, malewa, aija,
roko noko.
Mi kwako shoti atakila, lewa vimba,
zimba.
Kuchekeshe kama wakila, mkude simba.
Asajo, nejo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Jinkolo jinkolo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
I like
it.
Kikupa jo jo jo,
I like it.
Unola soto jo,
I like it.
Oya jive bebe, asa jive bebe. Eko jive bebe, si o jive bebe. Oya jive bebe, asa jive bebe.
Chuzi la choko choko ni nywe makulizima. Ole, mushe dede mute kutoza me kwenye kisima. Ole, Fatuma we kishtobe. Mwike Aisha miundoe. Ali tonyonde nyonde kama kobe. Nimshindwe na miundoe. Niko makabana, kukumwanana, wakugandana. Nimufate banana, wanadana, tukikandana. Baby papasa kichwa jusi kafiri. Nisafisha mtaro. Na univyo jazwa nyuma fungu mbiri. Nyeleza sasaro
kicho. I like it.
Unatancho godo.
I like it.
Kajinkolo jinkolo.
I like it.
Ono laso jojo.
I like it.
Baby jojo jo.
I like it.
Kajinkolo jinkolo.
I like it.
Kikupa jokoto.
I like it.
Ono laso jojo.
I like it.
Oh yeah, jive bebe. Asa jive bebe.
anza sharata, picha lina anza shawaka, picha lina anza chachanga nikiwa, picha lina anza sharata. Kweli mie, amenikamata, kujisikia mwangalia, akini batia, nami sitamacha. Kanyuma na nipa mineso, kanyona na nipa mateso, kushwela matena geto, mtamna peni derezo, nakula kwa macho. Star girls in jazz. Everyone, when in the end, I'm in the matter. But this time I'm going to leave. I'm going to leave. I'm going to leave. I'm
going to leave. I'm going to Rugara fuvya kitanga Sumya kapita na kanga Numafigisu majanga Anamuna kungonya tena alivyo shola Umuka makatuni wa kuchora Asingina dodoma kitanda ni sodoma Kiuno kama nyuki dondora
Mbuna watu sumye nagira Osijileta lefarika mpira Chumba katu sijo kanzira Kashiko na ushizi mutahira
Mjoto yani mukiri mukire Mbaka nani shigiri shigire Asa aki hikiri higire Yendo mama chiburi chibure
Kweli mie, amenikamata Kujistama mwangalia, akini batia Nami sitamata
Tuse tu sexy yama
Buje buje yama
Mungu ameumba apa yama
Natamani nika semena yama
Tuse tu sexy yama
Buje buje yama
Umba apa yamu
Natamani nikaseme na yamu Na mimi amezaliwa Hili mimi ni wenda Maka sasa nimechanga nikiwa Maka jaje awe nami
Mtoto yani mukiri mukire Mpaka nani shigiri shigire Asa aki hikiri higide Yendo mama chiburi chibure
Na mimi amezaliwa Hili mimi ni wenda Maka sasa nimechanga nikiwa Maka jaje awe nami
Niongeza bidi ya man Ukute ili zale lango ya man Nika pige masi ni mare ya man
Adani Angel A handsome Baby ni handsome Mama
Kudekeza kama mkoi, fura unafurahia. Nafogeuka moto, machozi unalia. Mwembamba mwingine, mwena pesa kama Dangote. Naweza nijayo msiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzi shemwa rabu. Kama swangi limekole
asalina mbenda mbongo
mbongo mbongo
asalina
mbenda mbongo
mbongo mbongo
something nice, something sweet. Aye, aye, aye. One nigga
cheta mambo rote rote ai kanipa nimege kila ngoja kwanza when you hear the sound
Roboto, 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 roboto,
Michezo ya mbaruti
Mbaruti
Nyege nyege Wetu mwanza nyege 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 Nishushe mwanza nyege 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 Wetu mwanza nyege 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 Nishushe mwanza nyege
Nani kama mchaluo Shepi ya Mombasa Apendagi mpasuo Ata kishida basata
Tepe tepe Toto kama supu teke teke
Kongoro
Kwa makeke Nitefali pupa watemeke
Domboro
Shaku shaku ya Masai
Oh Masai
Kama na chuma papai
Oh papai
Funika Funua
Twende
Bandika Bandua
Twende
Anika Anua
Twende
Kanipa Chukua
Twende
Nyege nyege Wetu mwanza nyege 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 Nishushe mwanza nyege Mwanza nyege, nyege nyege, nishushe mwanza nyege.
te kalike te te katoto akasheke te kwenye bilingi te te ufunjaga na kete
oh saiweke aiweke weke aiweke kutishe kwa chini aiweke weke aiweke ya kasi kasi aiweke weke aiweke aiweke aiweke
minataka kesho tunde nikupeleke minataka kesho tunde ukamone mama minataka kesho tunde nikupeleke minataka kesho tunde ukamone mama
ai kwanza kabisa nisanyonga tai t-shirt na jeans itatupa kidogo itanasibu simite day asijekona muni kapandisha mbogo na ukifika wagiza chai savana takila uzipe kisogo kusuma vazi kimine fai tupia pendeza la za kama
wago
manji ya moto walile na gazamani pili tumetoka mbali o maratizo changa moto tuvisa visa furani hey, o tatu kidonda chako kwangu maradhi matu sonone kapo kwangu simanzi ay, tatu kidonda chako kwangu maradhi o yani sonone kapo kwangu simanzi kwa mahaba ulonipa, nimenongewa vurugu patashika, ay, punguza kidogo na mengine katharika, toto suna nielewa hapo hapo liposhika ukiongeza kidogo, ni mwenza hota unia
you are number one, my sweetie, sweetie
number one, my baby, oh
you are number one,
my darling
number one,
roho yangu mama
you are number one,
my sweetie, sweetie
number one,
my baby, oh sikatai, mana uchungu wa mapenzi na ujua so sije kunilagai, kaja kuzama ukani zingua na uivu sikatai, mana uchungu wa mapenzi na ujua so sije kunilagai, mwenzio na ugopa now show me how they do
bololo, ah, bololo, ay, bololo, ta, bololo, se, bololo, ah, bololo, ay, and show me how you do bololo, ah, bololo, ay, bololo, ta, bololo, se, bololo, ah,
My sweetie, sweetie, my baby, you're number one. Oh, royal mama.
Kuta kidomo wazi, nikifuta na machozi. Kuna momba mola unitoke moyoni. Ila nusiwezi, nakesha kamizi. Mana tanki lala unanijia notoni. Asante kwa kunyumiza, umejifuza mengi. Mwanzo sikuyajua, na hapa kutolipiza. Ila mwambie mapenzi, abaki kuyasikia. Nakumbuka maneno yako, hutonikimbia. Utabaki na mimi. Tena ukala na viapo, taulati bibilia. Leo sikuoni, ila mwenzako bado. Mwambie bado.
Oh baby, girl I want to see. Ah baby, oh, oh, oh. Girl I want to see. Oh baby,
asa kokoro, oh, oh, oh. Kokoro,
asa kokoro baby,
asa kokoro, yeah, yeah, yeah. Kokoro,
anafinye kona,
asa kokoro, oh, oh, oh. Kokoro,
asa kokoro baby,
asa kokoro, yeah, yeah, yeah.
Napenda Diana, Sister Diana, Halima,
sisi alima una pigo za kiredi gaga nyuma laini kama baga zigo la kuvunja chaga kifaranga kimechaga kwanza mwasi matata nazo sakata yuno taranta mavitarata jini makata avoni kamata pichwa nangata soka samata
Mashawa ni kwenye tafarani Levini sasa mua kama nguo mnadani Girl I want to see
Kokoro baby,
kokoro
kokoro,
anafinye kwa ndani.
Kokoro kokoro,
asa kokoro baby,
kokoro
kokoro,
napenda.
Toto
na pigo za tetere, usonge kichuma matembere, nize na ngata kangetere, chuma ni singeli segere. Rupute,
mashawa ni kwenye tafarani, lakini sasa mwaka manguo mnadani.
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombie babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala.
Boma kuboma ni koko koko, leo ndani twakesha popo, wote sambazia koko moko, moja baridi moja moto, mmechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi, tuzime muziki.
Dangote babala, Simba babala, Chibu babala, Mondi babala, Zombie babala, Magufuli babala, Makonda babala, Wasafi chamala.
Boma kuboma ni koko koko, leo ndani twakesha popo, wote sambazia koko moko, moja baridi moja moto, mmechoka eti, mnataka lala, tungi limezidi. Tuzime muziki
Tuende gisambu gile sambamba Apo vipi inabamba Ino gile inatamba Basi chani kamusamba hey.
Wataweza kweli
Awati.
Kushindana nasi
Awati.
Atawa kiungana
Awati.
Matusi kututukana
Awati.
Dangote babala
babalao.
Simba babala
babalao.
Chibu babala
babalao.
Mondi babalao,
babalao.
Hey, Zombie babalao,
babalao.
Magufuli babalao,
babalao.
Mwakiembe babalao Wasafi jamalao
Ati mselema, ati chaselema Mambi nyengema, lishima metema
Amefosi bifu msela leko
Tumekwepa
Amebaki masona neko
Wanamcheka
Kwanza kujagati, kisha kuwashe Chesa kama monkey Kunjo kidangi dangi
Hey, tumewachaba
Kidude
Akishomoki
Kidude
Kimewanasa
Kidude
Wana tapa tapa
Kidude
Chise kano button Chise, chise kano button Chise kano button Chise, chise kano button Chise kano button Chise, chise kano button Chise kano button Chise, chise kano button
Dangote babala
babalao.
Simba babala
babalao.
Chibu babala
babalao.
Mondi babala
babalao.
Zombie babala
babalao.
Magufuli babala
babalao.
Majaliwa babala
babalao.
Wasafi jamalao
Suka ukipanda na ile shate na vua Suka ukipanda na ile bukta na vua Jamali na vua Mama na vua Mazenu na vua
Basata
Kasi na piga yope
Uwezi
Bona piga yope
Uwezi
Iyobo na piga yope
Uwezi
Lumi na piga yope
Uwezi
Big Mandala. They wanna know me.
Molodoy leader.